It's deeper, it's deeper.
A cooling idea, cool amphidor reader. Hands up. You look for me like a sunshine. Life body change your lifestyle. I sing for you when I'm on the mic. Come here, come we take love.
Makana winju remu.
Kumake, makana winju dwendi.
Makana nongo malaria.
Kumake, makana enu kumi.
Hands up, bindo.
Bina win dwendi.
Bindo.
Bina nene kumi.
Hands up.
E ululula koyunduru. Dukulu abe kuru nyak marien salu seru. Hema kuya kena kulu. Mpimi shunya kuyukulu. Lakin en gulu ngulu. Kenena kwenya furu jogu. Endungu akuru leru. Watmar parangudu. Kwa kuda salu meru. Kanyo ketera bang meru. Kuminen rasala kuru. Mupie igo ki yesu. Isame mako bati zimi jordan na tie kulu. Kudiketa bed kusu. From what I be see you there. Baby, unaweza kunasaidia. Do you love me kuniambia? Even though nimepotea. Don't worry, injo hapa kutuwambia.
Kumake, makana winju dwendi.
Makana nongo malaria.
Kumake, makana enu kumi.
Hands up, bindo.
Bina win dwendi.
Bindo.
Bina nen kumi.
Hands up.
Mwamigi migati matekno de piri miyamar. Piri pira shamdu kupili pili shunyaling. Pili pili nendu aparu piri. Kadale kale kupiri juma pange jika piri. Anta shungu wa biliri kadi nangaliki liki. Fresh ri. Ngigeta wangi ngilingi labedu kudiliki lika. Penju nyingi nyuju nyingi nangamita bepiri. Shore banga mulbiri kudi denka junyeri. Lamanda anapiri aralembe mishwini.
Lamanda
nauna kwenza mwata ni mwata. Injo hapo bado kidogo. Mimi have no kitu kidogo. Hakuna sema ninjama kidogo.
Makana winju remu.
Kumake, makana winju dwendi.
Makana nongo malaria.
Kumake, makana enu kumi.
Hands up, bindo.
Bina win dwendi.
Bindo.
Bina nene kumi.
Hands up.
Baby, unaweza kunasaidia. Do you love me kuniambia? Even though nimepotea. Don't worry, injo hapa kutuwampia. Na unakwenze mata ni mata. Injo hapa bado kidogo. Mimi have no kitu kidogo. Hakuna sema ninjama kidogo. You look for me like a sunshine. Life body change your lifestyle. I sing for you when I'm on the mic. DJ Roberto mag machine nyoba nyoba. Hundred balls, small size, big wallet. Pablo, halano gua. Aya.
Makana winju remu.
Kumake, makana winju dwendi.
Makana nongo malaria.
Kumake, makana enu kumi.
Hands up, bindo.
Bina win dwendi.
Bindo.
Bina nen kumi.
Hands up.
Compass Music. Makusu Marijuana sign us, your boy.